Mema wakwaba eba Chronicity Care Africa amansan kontan kɛseɛ website yi so. Yɛ ho asɛm ani. Chronicity Care Africa website yɛ abɛɛfo ne kasa hodoɔ kwan a yɛ nam so ma afutuo ne akwankyerɛ ɛwɔ kwan a bɛfa so abɔ ho ban afiri kwankorɔ yareɛ ahodoɔ ho, tete sɛ asikyire yareɛ a buroni frɛ no diabetes, mogyamorosoɔ a buroni frɛ no high blood pressure ɛne awerɛfiri yareɛ a buroni frɛ no dementia. Yɛbotaeɛ nso ani. Nhwehwɛmu kyerɛ sɛ nkosi mfeɛ mpem mmienu ne aduasa ɛyɛ 2030 na kwankorɔ yareɛ nom tete sɛ kokram a buroni frɛ no cancer, awerɛfiri yareɛ dementia, asikyire yareɛ diabetes ɛne mogyamorosoɔ pressure yi ahuri di ayarekuo a ɛrekum nnipa kɛseɛ paa wɔ abibireman mu ha. Ne saa nti ɛho behia sɛ abibifoɔ a ɛwɔ abibire mu ha ne abibifoɔ a ɛwɔ amanɔ ne nyinaa bɛnya nteaseɛ ɛwɔ sɛdeɛ ayarewa yi asi ate ate se afa ne kwan pa a ɛbɛfa so abɔ ɛho ban afiri ho. Sɛ ɛbɛtumi ayɛ weinom nyinaa, ɛho behia amansan apɔmuden ho dawubɔ a nteaseɛ wɔ mu na ɛne amammerɛ ne yɛn daadaa asetena mmɔ abira. Kwan a ɛfa so di adwuma nso nie. Yɛde suahunu ɛfiri nkuro a yare yɛate ate se wɔ so ɛne abɔdeɛ mu nyansapɛ mu nhwehwɛmu ɛne suapɔn mu nhyehyɛeɛ ɛne ka bom di adwuma. Yɛka weinom nyinaa bɔ mu ɛde ma apɔmuden ho nkyerɛkyerɛ ɛwɔ akwan ahodoɔ bebree so. Ebi te sɛ oyikyerɛ a buroni frɛ no podcast, adrɔyɛ a buroni frɛ no art exhibitions ɛne abaduaba a ɛyi aseresɛm a buroni frɛ no cartoons and animations ɛne nea ɛkeka ho bebree. Saa nneɛma yi nyinaa ɛwɔ kasa ahodoɔ bebree so te sɛ akan a ɔretie yi, afei brɔfo, French, Yoruba ɛne pidgin. Ɛyɛ Chronicity Care Africa website yi, ɛka dwumadie bi a yɛato din Chronicity and Care African Contest nhwehwɛmu ho. Saa dwumadie yi, onimdefoɔ Professor Amadi Graft Akins ne di animu. Ɔyɛ ne nhwehwɛmu wɔ aburokyire suapɔn mu a yɛfrɛ no University College of London, wɔn bea bi a wɔfrɛ no Institute of Advanced Studies. Afei, dwumadie British Academyfoɔ na afa ho ka.